Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi te kaumā iwa. Exercise 19.
Te tatau.
In this exercise, give the number that follows the one provided by the voice on the recording.
You will then hear the correct version, followed by another pause when you should repeat the number. Hei tauira tēnei.
Ka toru.
Ka whā.
Ka rima.
Ka ono.
Ka rua.
Ka toru.
Ka waru.
Ka iwa.
Ka whitu.
Ka waru.
Ka iwa.
Ka te kau.
Ka te kau mā toru.
Ka te kau mā whā.
Ka te kau mā whā.
Ka te kau mā rima.
Ka te kau mā tahi.
Ka te kau mā rua.
Ka te kau mā whitu.
Ka te kau mā waru.